Baby, wanga wa pavilion. Mabos mako pa sa gaterian. Chakwa jesi kwiki jedali nisi kuwa. Chakwa chochote upo unadani. Tell me baby what you see, what you need. Na kama unanipenda mi, let's see. Itunze fly, I'm a star, I'm a sirika.
New sound.